chikulagirawo kyero kyalo zichankalanye ero lutuka tolinda nikampure nkorere nabo yangu wanganga mukabenzisa mukenderera kiba chikulagirawo kyero kyalo.